jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alal bare noga e go lewru juel yanto junno balde meden sekirabe hollitinde wide jena yambe sokirdu studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji do yumor way gal konko mohammed watara wonto boggi jambe to on kompetite wide tal kuru tongande jam e dedere humnide kabaru goto makko male hokkama kenyal kanko horejo leedi ndi o lende do tongande de helloji chapande jagum goni e mudun dun jewanoma dun wakande kawtal mangangal wonno wadde le leedi meden di fabbe mali be hon futtota hakki le mudu conférence d'entente nationale kanko horeji lindo litiwi nder tongan dum latu sababu no jabar no hakabaru dum jam e dedere hani hebrede le leedi ndi politi de wi dinalom hande o leedi France kanye États-Unis be fuube ko liti wiide be jamiri wattu jono le fol sa hengel mangal paden be pudda golleji mudden le golleji be noddata G5 sa heldi France dum won leedi États-Unis be fuube ngoti ki dum won noddu fedde mabbe de noddata Conseil de sécurité kabaru dum won sariya kanko bi horeji leedi ni mob noddata Karim Keita plainte mo joddini fewde e journal gal noddata G5 gal holita mo wiede ko dum won tribunal ko min tata bodo bomako do gal do tribunal li tiwi de wattu jono dido golliji ngara jewtedde hen taggal ko avocat e sagon tobe wono no journal gal noddata Sphinx gal kolliti hakkilaji mudi en ko di wono no sembe kabaruji de min jogini o do bete handen di bismillah modon e hedade kaldal e kawrangal gal hebi duubi dido kongal tonga leedi meden di wattu jono tongande wonde kaser hokkama horejo leedi ndi o taggal ko kawrtal mangal gal wadno leedi meden gal be noddata conférence d'entente nationale le tonde do tongande yaltina hello e jago moni e mudum kanko horeji leedi do Ibrahim Boubacar Keita o wi dum latto sababu no kabaru jam e deder hani wartide le leedi ndi dum e tawedo fu gubbe no tirtode azawa de kollitiwide himmeji mudum kuncenaka hore do der o dewtere Ousmane Niali Bouli
de tongande wadam fa jam e dewral wad hakkunde bibbe leedi ndi ko himbe fu dewri kolliti himmeji mu ben caggal batu mawdo kawrintinde bibbe leedi ndi fu woni leende tongande ko yaata himbe le chapande joyon kuminibe kabaru leedi ndi kanye hejjaabe gube habotobe fu kawri do de windande nde tongande wattande e juude horejo leedi ndi hollitaaka ta fombibe leedi ndi ibe ka holli wiide ana wilti sanne saabi dum wadam fa jam warta holli wiide eden goni do lawol hebude jam junnido nde wadam fa ko sendi hakkilaji himbe le botu mawdo o hebane jogala kube jogide kaborde gonde le gubal semangal kolli wiide le communique gal da e hakkilo e ko woni e leende tongande e kolli wiide fay hunde ko woni himmeji mabbe wana ko darana hono kabaru azawad
kanko horejo leedi ndi o wana don tawa o wi dum latto sababu no kabaru jam e deedere hani wartide le leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita o winde do tongande latto wakkati jono sababu no bibbe mali fukani naru damal gotal jeltere damal gotal kede ko mo sifi do hen do foccitango Mohamadou Sama Seku
le train de la paix alliance
do do tren jam e deejere o da wundi e yarre yeso do holare hakkilo joddo fay sutti laaji kuma ni di hono dido sifaji na ngudi tongane humoni e jam e deejere gootu ma huleedi ndi na beedan kan gikanaade sanne hewtugol jam e deejere nde do tongande hono dum faccitina der mayrani na holita yargol yeso do anniya goto martondiral kumpa mijoji dabreji semingol hewtugol jam e deejere hun cangol hore gootu ma ku leedi ndi e bibbe leedi ndi e li tabagol ko hawro e do mudun der botu mawdo do dewral bibbe leedi ndi e do anniya latade misali lobbo hakkunde bibbe leedi ndi e kanya dun hakkunde lam o e lamordo de miden jogorinde hono ni datturlo dabreji gul wawata ka fe lontinirede goddo sabe kayre tan wawi darnade faba kanti do der adnaru ndu
son apport qualitatif au monde
se grave so ngabido be mala me ande ngal o do bay ne terton mi jojju modo nono dimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi leedi France indi kanye États-Unis wattu jonum e pamribe ko litiwide be ngaran jewtade yalla honno dum won gubal gube kande habude hokkabaru no jaddin kobbe ngori le lefol sa hengel no dedo leedele joydebe no dirte G5 sa helkani puddirde golleji muden nyalawma hande no holli tan wede wotejan kani wadde to faabe jewto wattu jonum yalla hon dedo gube kani nabirede le dedo nokkule ko yaawi kanko bi horeji leedi ndi mo noddata Karim Keita caggal ko o joddini plainte fewtude e journal gal noddata Sphinx gal holita wede kenya do tribunal gongal commun tata bodo bomako do be kollitiwide wattu jono hono ko avocat ngabe sagon tobe journal gal kolliti wide dido seriaji bortine fa wattu goddo ko be kollitiwide do gongodo be goddi jewta dido golleji Mohamadou Sama Seku
e wattu sargul gol Karim Keita holiti wide o yobene milliards uji nay kalsi sefa batto nyange mo horeji journalist Sphinx wadi fewde e mako ñande sappo inay lewru jendu juz o juki non kanko horejo journal o adama drame lebbi tati kasso soni o filitiki hono mudum e kanya yobugol ojinaaji noga e kalisi sefa kabe njoppiri suru sarjandu daranade jukugol alum saddaaji batta toñange ndudo suru sare holti non wiide ciagal ko ndu wattani hakkilo yela avocat en journal o guldo sargul hana non fi dawrede maître abdourahmane touré goto e avocat mbé holiti wiide be kebi bural e wi mako ngadudo wulitango o waasi maître chak oumar kunare fa hande goto be do avocat mbé micintini wiide wulitango go suru serandu holiti na sirti e go kiliama o holita non o wi dun o do annina holita wiide juge en hakika na keddi fa hande der leddi mali journal le sphinx safi non cili didi karim keita doni nyande chapani tati e go lewru mars e kanye jeddi lewru avril bangal faba on fewde e tenawo jawdi jeedo leddi mali wasude natude juude sariya e le bindi mo nyaltidi non nyande sappo inay lewru avril be koliti non wiide kanko bingel la kanake leddi ndi sodi non lotel goto der ngalure bamako hakke milioji jeegom kalisi euro e kay dun tere gondo bangi mudun bangal mahudi tun nokudo essence yeyete
ciagal duubi didi ko kaldale ko rangal sinnina leleedi meden di ko be koliti wiide wattu jono tidalaji kewdi mataama leedi do golleji non surobe hakkunbe malli be kolitiri wiide be bidum e tawede fu be gikkini gikke lobbo kanko kedjaado fedde union africaine de le level sa hengel o holliti wiide ko wi'a fa laamu o wirfito le region kidal o ko wi wattu jono hono wattu kedjanaado dum woni ko pamrayno do hen o wiidu halaaje no gonde wadde le hen faabe jewto le balde garoje de no laamu hani wirfitiraade le laamu kidal o kede kanko no dirtede pi boyo ya kanko on kedjaado fedde union africaine de le fol sa hengel ko mo sifi do hen do foccitaango mohammedou samasieku
la mise en œuvre
e hakilo am cedela yoga ana e yargul yeso gulliji talkur kawranga yo ngonga jati nyande noga leru jendu woni ndemi sarti non bangal wifagul kedjaabe lamu be to kidal tun kadon lataaki sabi kallal hakunde sinibe talkur ndu hebali lawul fodde nyande noga leru jendu kamene mila wiide wattu joni o won ko hawra do mudum den no wifagul lamu o dawrote wattu ju ingul mak o e kanye kedjaabe lam hakunde jobe tutundiral hakillaaji na wundi wadede hakunde lam o e gube kopto jedde do sartugul dido guldeji denno kala ko heba ko non dawrede mun cente hore li jonte e libi garuji
da le semaine element avec
be koliti wiide examen ngaydi be noddata baccalauréat di dum fuddi le mali fo e mangal mudu sona le region kidal o holitindi wiide micciteda e wiide defuji di ngada nonde nokkule do jam e dejere walano le wuddu leedi ndi jangobe gombe tombe fu ngaddama le ngalure mottinde be koliti wiide ko bakko watta ko fe goto egginaka le nokku mudu hebe fana gondi e wadde le cuude ecole ngaji mudu en di kanko lamido academy to mottito holiti wiide wattu jono hejuji di fuddu amamado hin yalla di do examen ngaji ngat ton fa pewa kede kanko noddata Mamadou Amadou Degenio comme sifi do hen do foccitango mumini sendebu
on n'a pas eu de centre déplacé
examen ngadinga dama le nokkuji fu lalinaadi battemu yo nokku jeenaino ndeno joy ana le ngalluja motti nay ana ciegal majji dum wada ka nokku goddo so wana di nokkuji dabareji bamama yela di dum wadde fagasa gouverneur motti hokki mangal pade e yamirore sabe o taykitike won ko nyaki o ndardi e hore jo polisabe gallurende o beida mangal pade le nokkuje do examen ngaji ngatte so dum jokiri kenne bi do mila min kebban jababuji
un bon déroulement de ces examens là
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Grab jurdeden jeldo ne le réseau ngaji meden di puddiran do sando be kolitire kasara goto waddi ton liddatol mabbe gol sukabe didon be dubi no ga wiama kany en gonno do moto so be jebe natoy ton do camion ngaji mo ibnu dirte er morkodi dum waddi sababu du so be do sukabe didon fu be keddi le hen on do watto fu holli tan wede tiagal ko be naba le sud doktoror ndu ko sara mabbe garini tewuji mabbe di tengardam fa do kuchala do be kolitire wattu jono postingaji diddo non goddi hakkuno kuchala sankani e segu yama diddo postiji fu itama ton lamo kanyu bami diddo anniyaji leyi chakite yonterde kany e golleji yi mo adino ngorino be bi ko fa na mudu fa buito non nyamle de lamo o watta wakkati furdo dati di ka yimbe ngombe to kuchala tobe kolitido kabarno waydi jam e deder worri leedi dino diddo golleji kana golledo o do wattu Gute ngardam faado seguddo dum won walde notice Martin de golleji mabbe dibe golli kabaru wayde nyamde fa hara hitane 2016 be bi ko yata yimbe ele temed jenoyome chapande jeegom kanyi en jogi dido tidallaaji sukat an hakkun mabbe ngala hitade fa jottoyo duubi je kanyi roobe ele be duubi sappo je fa jottoyo duubi chapande nay e joy dido kabaruji be dokki do wakande be jidanno e yimbe ele dum won humini be kabaru cialal wobbe tonde Gute ngaranti minirem faado tesitdo o hollitam wede wattu jono yimbe ngombe to tesitto do ni lamu an songobe kebi to radio modum noddiri adduufu o do radio ndondibe dido gal musa adjo walde noddiri isaidi ko be ngattili hanana yafa milioji chapan e jeegom cfa wiama do don yimbe ngombe den nokku noddirta tesitto wata guna kanye bangi goto tin hamali lamu an songoy bay nangudo o do radio micite den wiide be ngaram golli dindi studio 82 sekirab do katte nyalaw ma hande kabaruji meden bi jootu osane hedade hejo jamen kafa hande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam